asama hakuku hatalo abtirini inogono sido kala lama wina umo lama wina umo ischarade Hatalo abtirini inogono sido kala lama wina umo lama wina umo ischarade Atmiga in tale Ogada topka asare African kasia African kasia Atun kadar kesiyo atmiga in tale Ogada topka asare African kasia African kasia Hadda lays amin Afka daqan ka somali Laban kalay robinol Laban kalay robinol Iskuad hiktana Iskuad hiktana Maad kada aashaku Hadda lays amin Afka daqan ka somali Laban kalay robinol Laban kalay robino Iskuad hiktana Iskuad hiktana Arrim iyo ismaqal Aqallagu yiglila Saab lo alkuma iyo Aaros lo masharada Aaros lo masharada Ismaqal aqal lagu yiglila Saablo alkuma iyo aros lo masharada